rakko diyo sana shawaka ba kamisiyar fi nan na bulcin tsoro mu wajen dutu mu mullato akka mutum ma federala ta fi bulcin tsoro rana allen jirutti amma ya kabbana wafte wurri dibani ya ulle ne be kan rakko to ne gar kamisiyar te mudde diddani afuri hakla ko jito pa jechu gafas jal kabde man ra jal kabde kana jalan ne ko be
mutum ma bulci sana no amara bulcha dure saba oromo kata an obbo ahmed hasan magala da se ke satti walda dalatto ta wallo hunde suf walga iwa mamirratti hala umamen bishan dan fanille tu na fin na marratti gannam musa kasumas bahar dar ke sat wal gai gimbot tor bawa me je kamu sana boda partin abin magala kamise ke sat bitote sadig dami sagal wal gai wa musa tu yaddo ture je dani
hala ka batama godina ke nyetti mo dimmin kun garana tu fe rawata matanan hawasa ke nya walin jirate irratti ibba gudda uma duddugala je kum satana lubbu heddum badu danda kanafu fudanne ke sumesu hin qabnu kan jedhu akka bulchin samana mare budinatti murte dabarsine walti bulchin umama kan jedhu hawasinnis soda gudda qabature kana gadibu sudaf murte su kenya garsi sudaf kama tallisa fana gaggesa wali gala fana manguddu biya fana abboti amanta fana mari gara gara dadin sudaf yali goni oso kana ke se jirru dawai harawa ratti humnin adda to kwachi thame turin humnin adda nanno amara humnin kuni yero gara gara dadiba hawasan anno san irratti godu irratti hawasnin komi gudda ka sa turati isasan ni wajjini wal qabate hawasa wajjini walittu bu halasanin jarrin akumaki senetti alaba kan dima arangwadi si bicasan sabatani senu wajjini wal qabate hawasnin ama mutum marra akami wonni akana da yeggama kan jeu gasi akasi ka sa turu sana kofamiti nama wamani tahu kawe sira kabeisa te yara fudu tabdile motumma tin alatti namin sira kabu abati ni dema kanaf nanno tanitti tera fudu ni sarsa sufi kan kana fakkatan rawata masure ajulle tinno baraku da sagal baraku da sadde ti da hida tan diemtu ajulle tikshite jechu malkara wani ta ikai jani ajulle sukanne su sani wajjini walqabate walitti bu insin umame
yomi ga kun
bitote sag digdami afur
sana boda manguddota giddu sensitive garu liju hail dukasa banen walitti buinsi umame jedan manguddota giddu senan sanarrattis halella banu dubbatan
boda ajajani sanita yero heddu deddedi he kallatti kenne akka manguddo rata bangodame samboda manguddon giddu sente qabane sudaf jinnan innin qabana hudige sam shidi qabatan irani nuriyo kane nudahani kanafuhu minkanu jedi hawasin kanahi kudaf nudis walim marihanne atumatane jechuda rayyan itti sabiyyada akka galu yanni rayyan itti sabiyyada yogale isan kuni sindukisani isan sunis nagahan kaudan dahani hawasin brakke jirura jechuda kanaf rayyan itti sabiyya ajaja dasere jiru general saidi bilbile imicha walin hasofne nannun nuha ajaju kanjiru kallatti nafkennani isan general asammanu tsigeda tsigafatama biro nagenya tsallisa nanno amarada isan bilbile isan akadin makana kallati kenan namni oso hin madahin oso hin duin akara konkun hikamu kallati akakennan isan hubachi se manjiru akila faraji isan kapsi se hata umale isan kallati kenu da yero dera tifudate migalgalai bule ole hamma sa shani da jechu egati ole samboda hawasnin garalolatti gel sukwa satti galan dakkai sunurra basu da fin kabdani jaribake kabatera yokane nu fitani yani garanatti galani halatanin rakon hammalu budar buda ragan shida nagani kulkullofne leyu hayler okine mohumna addarra namme yeddum midame jira hawasar rahis akasuma namnin midamera kuma sanitti rakon bilatiswan umaves tiyasannon kenya nujala bitinnai yaru oromum madani miti kallulan wanni qabamu qabu hawasa jirata da akka jiratatti ibban nurra gahira kan jeu da kannu kasan isan wan amarifa dubbatani miti kallulan humnin addasuni sochi amma silakasne kasati turu wan gocha ture ummatarati ibba wan ture kan lolle kan jeu da kanammo gara lolahin filanni mangudon yiddu galte humni akabahu yero dera fudatani oso walitti ihatani jirani halatani of sofani ugarsi saniru kanaf sekana halakana no sokamami gari takanna tifatatu kunya kajiru tite maanguddoon garuu jedduudhaan hin baane ammas akkuma jirti maayikiroofooniidhaan akka dhaaban gaafataa jirti siin ala jirtus haala saniin raayyaan ittisa biyyaadhaa dhumarratti akka galu godhame.
Ajajaan waraanaas dhoksaadhaan humna dabalataa seensisuuf yaalaa akka ture obbo Ahmed Hassan innaa dubbatan.
Qaamniin ajajaa as dhufe siin jiru sun osoo raayyaan ittisa biyyaadhaa galee jiru osoo maanguddoon dhimma kana hiikaa jirtu humna dabalataa osoo nu hin beekin galchuudhaaf yaalii godhe. Karaan cufaadhaa je'anii namoonni harka qullaadhaa karaarratti isa osoo kadhatanii gaffa'anii darbanii namoota qawwee qaban yeroo argan dhukaasa banan shamiseerraa bahanii aanaa dawaa caffaa keessatti ganda goodaa je'amu irratti dhukaasa banani achumatti hawaasni jirmate ammas itti qaqqabee namni muraasni achirratti miidhamani isa kanas kan rakkoo keessaa baase gaditti edaasin nu ficcisiisuu dhuftanii jedhanii warra raayyaa ittisa gaafataa turanii. Lakkisaan sun ficcisiisuu mihi rakkoo hiikuudha kan dhufneedhaan uummata sanii wajjin walii galanii osoo namni hin beekin ajaja osoo hin kennamini ofiisaatii akka galche walii galanii haala kanaan kan golabani rakkoo akkasii rakkoo lammataa sun mudate jechuudha guyyaanuma sana. Dogongora ajajaa humna addaatiin rakkoo uumameedha. Dhimmi kun miidiyaa garaagaraatiin ibsin garaagaraa ibsin dhimma kana hin madaalle itti kenname. Hawaasa lamaan walitti buusuudhaaf hojiin hojjetamaatii jiru haala kanaan rakkoo uumameedha. Gara sabattis gara maaliittis hirkisamaatii kan deemaatii ture. Haala kanaan rakkoon akkasiidhaa nu mudateera.
Aba'ootu kana keessaa harka qabaa kan jedhamu sobadhaa kan jedhan obbo Ahmed Hassan qabeen waanuma keessa jiru gad-dhangalaastii jedhan qabee bishaan baatu keessa damma dhangalaasuun hin danda'amu jedhaniiru. Maraafuu hunduu qoratamee dhugaan hanga ba'utti warreen hawaasa lameentu walitti bu'ee jedhan dhaabuu qabu jedhaniiru. Gama kaaniin ministeera ittisaatti itti gaafatamaa waajjira ittaanaa ajajaa humnooti waraanaa akka ta'an koloneel Tasfaayee Ayyaalew walitti bu'iinsi ka'uu dubbatan ittiin ka'umsisaa maali miidhaan ga'eewo walitti bu'iinsa kana keessaa duubaan harka ka qabu eenyu isa jedhu raayyaan ittisaa. Ega galee booda kan qulqulleeffamuu fi sabaa himaaf kan ibsamu ta'uu dubbatan erga raayyaan ittisaa seenee booda garuu haala guutummaan jechuun danda'amuun dhukaasii hin jiru nagaan bakka duritti deebi'eera jedhan miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen koloneel Tasfaayee Ayyaalew innaa dubbatan.
የደረሰው ጉዳት ከነበረው ሁኔታ አንጻር ከፍተኛ ነው። በሁለቱም ወገን
ቀጣይ ጂሃል ቱሬን ሚጣን ደቀበው ሆላናዳ ገምለመይኒን ኦዴፈኑ ቁልቁላይ የገደባፈኔ ቦደይብስና
ወልትቡይን ሲኩን ኡመቶታ ግዱት ሚቲ ወሊወጅን ባሮታፍ ወልከበጀኒ ጅራታን ዋንተ ኤጀዳን ገሩ ቡዋሲያሳብ ጀቸ ከነን ዱባን ሀከከሳን አባንቱ ከጅራን ፈካቱ ጀዳኒዩ
እዛ አካባቢ ሚሊሻው ወይም ደግሞ በህዝብ ውስጥ ታጥቆ የሚገኘው ኃይል ነው። እሱ
ናኖ ዱመሰነቲ ሚሊሻ ዮካኒሞ ኡመተ ኬሳ ኡምነ ሂደቴ ጅሩቱ ወሊሳኒን ወሊትቡን ሰኬሰ ሴናን
ቡልቺሲ ናኖ አማራ ኢብሰኬነኒን ኦክሳኒን በርባቲሱ ኡምነ ግሩማ ኢጀቱራን አባው ደጀዱ ጋፊ ጀዱፍ እና ዴቢሰን
እኛ አካለን መረጃ ድረስ በአካባቢው የታጠቀ ኃይል ኦነግ የለም።
አኮዴ ፈኖኑ ትቀምኑት ናኖ ሰና አባውን ሂደት እንጅሩ
ወሎ ከሚሴ ከሰቲ ታሪ ኦሮሞ ፊ ናኖ ኦሮሚያ ዋንተኤ ማጤ ዮካን ጫሳን ዮካን አባኦ ከነን ደገረን እንጅረን ጀቹን እንደንዳ ሙጀዳን ኡመኒ ናኖ ሰና አፋሪ እንደበለቴ ሂደኖ ቀበተኒ አዴሙን ዋኑማ በረተመ ዱሪ ካሴ ሎንሳ ከስመስ ቢየሳ ኤጉ ሐዋዝኒ ሂደቹን በከማዳ ጀደን ገመወረ ኦሮሞራ ኦዶፈኖን ጠጋም ጀደን
ማራ በኩል የገባ ኃይል ልዩ ኃይል የሚመስል ግን ልዩ ኃይል ያልሆነ ገብቶብናል።
ገመወረ ማራራ ኡምናዳ ከፈካቱ ገሩ ኡምናዳ ከንተይን ኑትሴኔ ጅራጅ ኢሳኒ ኖፍራ ፈጭሱዳፍ ተርካን ሲፉደኔ ጀሩ
ወረ ገማ ማራራ ሞ ኢሳንቱ ደርቤ ኑት ዱፌ ጀዱ ከናፍ ማሊብ ገገፈመ ከጀዱ ኢላለሙ ቀባ ሁንዱ ማዱበ ከነኒ ቡአሲያ ሳፊገን አከጅራን በኩን በርባጭሳ ዳጀደን ወልት ቡኢንሲ ኦፍማንካው ከናፍ ቆረተመ ተርካምፊ ካምፑዳታሙ ተኡ ሚኒስትሮ ኢትሳት ኢትጋፈተማ ዋጅረታና አጀጃሁም ኖቲ ወራና ከታን ኮሎኔል ተስፋዬ አያሌው ኢፍሰኒሩ
መሪተን ፍጠነ ያደ ዲቪሌ ደባለነቲን ቦሪሶኔቲን ደጫን ራዶኔ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞ ጨቃሱልድርተን Thank you.